Amen, bazalwane. Sizofunda incwadi uHagayi, chapter 1 from verse 1 to verse 15. Emabhayibhelini ala ekhaya ku page 881 the Old Testament. Umyalo wakhiwa kabusha kwendlu kaSimakade ufundeka kanje. Ngonyaka wesibili wokubusa kaDariyu inkosi ngenyanga yesupha ngosuku lokuqala enyangeni wafika izwi likaSimakade ngesandla sikaHagayi umprofethi kuZerubhabheli indodana kaShethaliyeli umbusi wakwaJuda nakuJoshua indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu lathi usho kanje uSimakade wamabandla uthi laba bantu bathi asikafiki isikhathi sokuba kwakhiwe kabusha indlu kaSimakade. Wase kufika izwi likaSimakade ngesandla sikaHagayi umprofethi lathi ngabe sekuyisikhathi senu yini lesi sokuba nihlale ezindlini zenu ezihlotshisiwe ekubeni lendlu iyincithakalo na? Ngakho-ke usho kanje uSimakade wamabandla uthi bekani inhliziyo yenu ezindleleni zenu, nitshale okuningi kodwa navuna okuncane, niyadla kepha nisuthi, niyaphuza kodwa ananeliswa, niyembatha kodwa nifudumale, othola umholo ufaka isikhwameni esibhobokile. Usho kanje uSimakade wamabandla uthi bekani inhliziyo yenu ezindleleni zenu, khuphukelani entabeni nilethe izingodo nakhe indlu ukuze nami ngithokoze ngayo ngihlonishwe, kusho uSimakade. Belilindele okuningi kodwa niyabona-ke nithole okuncane, lapho nikuyisa ekhaya ngakuphephetha. Ngobani na? Kubuza uSimakade wamabandla. Ngoba indlu yami iyincithakalo kodwa nina niyagijima kuba yilona lowo endlini yakhe. Ngalokho-ke kungenxa yenu isibhakabhaka sigodle amazolo nomhlabathi ugodle isivuno sawo. Ngase ngibiza isomiso sibe phezu kwezwe, phezu kwezintaba, phezu kokusanhlamvu, phezu kwewayini elisha, phezu kwamafutha amasha, phezu kokuvezwa ngumhlabathi, phezu kwabantu, phezu kwemfuyo, naphezu kwawo wonke umshikashika wezandla. UZerubhabheli indodana kaShelutiyeli noJoshua indodana kaJehozadaki umphristi omkhulu nayo yonke insali yabantu balilalela izwi likaSimakade uNkulunkulu wabo namazwi kaHagayi umprofethi njengoba uSimakade uNkulunkulu wabo ayemthumile. Abantu basaba phambi kwaSimakade. UHagayi isithunywa sikaSimakade wayesethula umyalezo kaSimakade kubantu wathi, mina nginani, kusho uSimakade. uSimakade wavuselela umoya kaZerubhabheli indodana kaShelutiyeli umbuso wakwaJuda nomoya kaJoshua indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu nomoya wensali yonke yabantu beza basebenza endlini kaSimakade wamabandla uNkulunkulu wabo ngosuku lwamashumi amabili nane ngenyanga yesithupha ngonyaka wesibili wokubusa kwenkosi uDariyu. Lawa ngamazwi kaNkulunkulu.
Sanibonani bazalwane. Is that what I get? Sanibonani bazalwane. Igama lami ngu Stuart.
My name is Stuart.
Hi boy. How many of you have to look at your contents page to find where the book of Haggai is?
It's
a small book, not easy to find, but it packs a punch. So the next 4 weeks we're going to be spending our time in this little book and hear what the Lord has to say to us from it.
So
silalela ukuthi ngabe yini uNkulunkulu akafuna ukisho kuthini.
And we're calling our series Seek First the Kingdom.
Sibiza ke nga noma lesintshumelo ke ezithela nayo sizozibiza ke ngaloko ukuthi ifunani uqala umbuso.
Okay, I'm sure we can all think back to a time in our lives when we had great hopes and expectations.
Ngiyacabanga ke ukuthi sonke siyakwazi ukucabanga esikhathini esingemuva sihlehlisa ingqondo yethu sicabange leso sikhathi la khona esasinamathemba namaphupho silindele izinto ezinkulu.
For those at least who are a bit older than students,
kulabo ke mhlambe okungenzeka ukuba badala kakhulu kunabafundi.
You might think back to a new career.
Ngenzeka mhlambe ukhumbule ngalesiya sikhathi kade ufike emsebenzini omusha, uthola umsebenzi omusha.
You had just graduated from university.
Ngalesiya sikhathi uqeda ukuthwesa iziqu enyuvesi usuzongena ke emsebenzini omusha.
And you've been offered your first job at a good company.
Wathola ke umsebenzi wakhe wokuqala ke umsebenzi obuke kumuhle kule nkampani.
Only as time went on, it wasn't what it first seemed.
Kodwa ke ngenkathi ke isikhathi ke siqhubeka bese uthola lokho kuba lo msebenzi owutholile eqinisweni awuyona lento obucabanga ukuba uyiyona.
That the company culture was actually far worse than what it looked like from the outside.
Bese ke uhlangabezana nokuthi impilo ekhona kule nkampani noma isimo sokusebenza asifani nento ebukeka uma ngakubuka ngaphandle uma usufike ngaphakathi isimo sempilo asifani.
Or perhaps the work itself wasn't quite as fulfilling as you imagined it to be.
Noma mhlambe ke umsebenzi lo ozowusebenza awuyona lento ocabanga ukuthi uzoba yona bona umsebenzi ozokujabulisa usebenze ngamlanda kubanga lento obuyilindele.
And so slowly but surely you began to pull back one inch at a time.
Bese kuthi ke ngenkathi kuqhubeka isikhathi ke uqale uhudula inyawo ke uqale kube khona ukungayithandisisi kahle lo msebenzi.
Your ambitions changed, your focus shifted.
Amaphupho akho nezinto okugxile kuzona ziqale ziguquke.
You gave less and less of yourself.
Waseke wangazinikela ngokuphelele kulo msebenzi lowo.
And you became apathetic.
Wase waqala ke wawungayithandisisi lento le.
Disconnected and defeated.
Wafana nomuntu nje okhona kodwa engekho yabona uyenze lento kodwa ungahlangene kahle nayo.
Now if that's not because of a job, there's something all of us has in life where we've had these great hopes, these great expectations, and things haven't quite gone how we thought.
Ungenzeka ukuthi omunye umuntu okhona la ohleli la namhlanje kuyena akuwona umsebenzi okube njalo kuyena ngawo kulento bengikhuluma ngayo mhlambe kuyena bekwenye into mhlambe eyenzekile nje la kade umuntu ayene ethemba elikhulu elindele izinto ezinkulu kakhulu kodwa kwangenzeka kanjalo.
Maybe in your family, maybe your parents.
Mhlambe isekhaya mhlambe unamathemba amakhulu mhlambe yabazali mhlambe ulindele izinto ezinkulu.
Maybe your marriage or maybe your children.
Mhlambe ke emshadweni ngathi ushada nje ulindele izinto ezinkulu mhlambe ngathi uzothola abantwana yabona ulindele okukhulu kakhulu.
It's probably happened to all of us.
Ngenzeka ukuba ke into le seke yasehlela kuthina sonke.
And our spiritual lives are no exception either.
Nempilo zethu ke zakamoya azehlukile nazo kulokho.
As Christians we could get to this place with God.
Njengabazalwane kungenzeka sifike leso sigaba noNkulunkulu.
And this is exactly where Israel finds itself at the time of the prophet Haggai.
Yilapho ke ngo lakhona isizwe sikaNkulunkulu Israel abazithola bekhona noNkulunkulu ngesikhathi sabo.
How did they get there?
Umbuzo uthi bafinyelele kanjani lapho na?
Long story short,
ukufinqa ke indaba ende.
God brings Israel out of Egypt and he gives them the promised land.
UNkulunkulu ukukhipha isizwe sakhe sakwa Israel ezweni lobugqila, izwe laseGibhithe abanikeze izwe lesethembiso.
He makes a covenant, an agreement with them.
Besele uNkulunkulu enza isivumelwano nabo, isivumelwano phakathi kwakhe nabo.
If they obey him, he will bless them.
Isivumelwano yilesi sokuba uma ngabe bemlalela uNkulunkulu nokumlalela uyababusisa uNkulunkulu.
And they will flourish in the promised land.
Bayakuphumelelana bacebe ezweni uma ngabe bemlalela uNkulunkulu.
But if they disobey him, he will afflict them.
Kodwa uma ngabe bengamlaleli uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakubajezisa.
Because he loves them and wants them to return to him.
Ngoba uNkulunkulu uyabathanda futhi ufuna ukuba babuyele kuyena.
But if they refuse to return, he tells them even before they set foot in the promised land, he will take them back out of it.
Uma ngabe uNkulunkulu ebajezisa ngaleyo ndlela efuna ukuthi babuye kuyena ubatshele isikhathi singakafiki nokufika uba uma ngabe lokho kungasizi uNkulunkulu uyakubakhipha nokubakhipha ezweni lesethembiso.
Now, of course, as you read the Old Testament, there are moments of obedience, and so there are moments of great prosperity.
Uma ngabe ke ufunda iBhayibheli idala noma sivumele sidala, uyazibona ke lezi zinto zombili, uyabona la khona uIsrael wenza kahle ulalela uNkulunkulu umlalela, uyaphinda ubone futhi nala khona ungazange uzumlalela uNkulunkulu.
But by and large, you could say that they are on a downward trajectory.
Kodwa esingakusho ukuthi sikubona kakhulu kulezi zinto zombili yibona bengamlaleli uNkulunkulu isikhathi esiningi.
They disobey God, they turn to idols, they keep getting warnings from him.
Abamlaleli uNkulunkulu baphendukela kwabanye uNkulunkulu bakhonza abanye uNkulunkulu uNkulunkulu ekhona benqabize xwayisa uNkulunkulu abanikeza zona.
Over the centuries they get more stubborn, more hard-hearted.
Ngenkathi isikhathi siqhubeka baqhubeka babe nenkani kakhulu nezinhliziyo zabo ziqine kakhulu baqhubeka engalalelini uNkulunkulu.
Until eventually God acts on his promise and he removes them from the land.
Kwaze kwafika leso sikhathi ke la khona uNkulunkulu efeza isithembiso sakhe sokuthi uma ngabe bengalaleli uyabakhipha ezweni lesethembiso.
That year is 587 before Christ.
Leyo nto ke iyenzeke ngalomnyaka umfundisi awushilo ngesikhathi singaphambili kokuba uJesu afike emhlabeni.
The powerful nation Babylon sweeps in, it raises Jerusalem to the ground.
Yenzeka kanjani ke leyo nto ukuba baxoshwe ezweni lesethembiso na yenzeka ngokuba umbuso namandla, umbuso waseBabylon ungene uthathe yonke into yakwaIsrael.
And it carries many of them into exile in Babylon.
Ungagcina nje ngokuyisa phansi yonke into yabo enamandla uthathe nabaningi bakhona ubayise ekuthunjweni.
But this is not the end of the story.
Ayipheli ke lapho indaba.
In God's grace he promises to bring them back into the land.
Ngoba uNkulunkulu nomusa emseni wakho omningi ningi uNkulunkulu uyathembisa ukuthi uyakubabuyisa ababuyisele esivumelaneni naye.
He promises to restore the fortunes of Jerusalem.
Uyathembisa uNkulunkulu ukuba yonke into uNkulunkulu abekade imisile yaseJerusalem umbuso nengcebo yakho uNkulunkulu uyakubuyisa.
To give them an even more glorious future than they had before.
uNkulunkulu uyakubanikeza ingcebo engaphezulu kakhulu kunale abekade beyibonile ekuqaleni nenkazimulo enkulu kakhulu kuneyasekuqaleni.
They would once again be God's people living in God's city.
Bayakubuya babe ngabantu bakaNkuluNkulu abaphila noNkuluNkulu endaweni kaNkuluNkulu sethembiso leso.
With God dwelling in their midst in the rebuilt temple.
Ngaleso leyo nto yokwenzeka kanjena ukuba uNkuluNkulu maye babuyisa babuyisele endaweni elungiswa yena ethempelini elakhiwe lakho labebe benoNkuluNkulu njalo.
And in 538 before Christ, that moment finally arrives.
Bese kuthi ngalomnyaka umfundisi ke awushoyo lufike lelo suku leso sikhathi sokufezekiswa kwaleso sethembiso.
The exiles in Babylon are free to return back to Jerusalem.
Ababoshwa laba noma abacindezelwe lapha eBabyloni lombuso lo bathathile uyakhumbula. Bayanikezwa ukuba sebekhululekile manje sebengakwazi ukuphindela emazweni akubo.
The Persian king ruling over them at the time gives them permission to go back and the resources to rebuild.
Inkosi yasePersia yenza lokhu kuba ibanikeze ukuba banokwazi ukuthi babuyele emazweni akubo ingagcini nje ngokuthi bakhulule ukuthi baphindele eindaweni zabo emazweni akubo ibanikeze nezinto yathi umfundisi azingama resources noma izinto ezazingabasiza ukuthi bafike bakwazi ukwakha ithempeli.
So they return now with great hopes and expectations.
Babe buya ke kulamazwe ke okuthunjwa bekade bekuwo sebekhululiwe benikezwe lama resources ukuba bafike bakhe babuya khona benenjabulo nethembe likhulu ukuthi ekugcineni sesibuyele endaweni yethu siyokwakha siyoba noNkulunkulu.
You can just imagine the excitement.
Lokwazi ukucabanga kuba yiphi indlela ababejabule ngayo bebuyela endaweni yabo.
So they immediately get stuck into the task of rebuilding the city.
Bethi ke befika nje ngaleso sikhathi ngoba abantu abajawule la bekuqala ke beqala umsebenzi wokwakha ithempeli.
Rebuilding its walls and most importantly rebuilding the temple.
Bakha ke indo ngalezi zedolobha ngaphezulu kwalokho bakhe nethempeli waqala umsebenzi wokwakhiwa kwendlu kaNkuluNkulu.
But soon they realize that this is not going to be an overnight utopia.
Kona ke ukuthi kusenjalo bese beba nokucabanga noma bafikele ukuqonda ukuthi eqinisweni lomsebenzi lo akuwona umsebenzi ozothatha isikhathi isikhashana nje ukuba wenzeke uzothatha isikhathi eside.
That God's timetable works quite differently to their time.
Bafikele lokuqonda ukuthi isikhathi sikaNkuluNkulu sihlukile kunesikhathi sethu asilingani asifani.
And so they're building efforts, they start to face opposition.
Inkathi ke bakha ke indlu kaNkuluNkulu ke beqala ke ukumisa isekelo zayo bese ke kuba nabantu ke abaphikisana nayo nabo beba opposer bemelene nabo ekuthenini bakhe ithempeli.
As other people groups around Jerusalem don't want to see them established again.
Ngoba ke ezinye izizwe noma abanye abantu ababe khona ngaleso sikhathi eJerusalem babengayithandi le ndaba yokuthi kuvuswe ithempeli.
And so after 2 long years of hard work, all they managed was to complete the foundations of the temple.
Cabanga lokho ukuthi emva kweminyaka emibili nje emva kweminyaka emibili nje yonke esiphelile babe sakwaze ukumisa nje izisekelo zendlu yabona mawusamiso la inyana nje abambala laba abay foundation babe sakwazi ukwenza njalo kuphela ngo 2 years ngendlela kwabunzima ngakhona ukwakhiwa kwelindlu.
Slowly but surely they became apathetic.
Ngenkathi ke isikhathi ke siqhubeka bebona ukuthi kunaloku cindezela abantu abangathandi ukwakhiwa kwelindlu nayo iza kancane baqala baphela amandla bakhathala.
Their faith failed.
Ukukholwa kwabo ke kwahluleka.
And their focus began to shift to other things.
Wathi ke sekunjalo ngenxa yokudumala ke nokukhathazeka ke nokumangala nokuphela ukholwa zaguquka ke izinto ebekade ibalekile zangabaleka babalekise ezinye izinto.
They resigned themselves to being the generation that God skipped in accomplishing his plan to restore Jerusalem.
Basibona ke bengasesona isizwe uNkulunkulu asikhethile ukuba sivuse iJerusalem.
They gave up.
Baphela amandla bakhathala.
But God did not.
Kodwa ke uNkulunkulu yena wayengakakhathala, akakhathala ngoNkulunkulu.
Because he is a God who loves to take distracted, defeated, disobedient people and use them to achieve great things for his glory.
Ngoba uNkulunkulu uyathanda ukusebenzisa izinto ezibuthakathaka, izinto ezingenalo ukholo lwanele, izinto ezidelelekile, uyathanda uNkulunkulu ukuyisebenzisa ukuveza inkazimulo yakhe.
And so verse 1 is the turning point in their story.
Ivesi ke lika 1 ke lona ke liguqula yonke into ke endabeni yabo ukuthi ngonyaka wesibili wokubusa kukaDayiru inkosi ngenyanga yesithupha ngosuku lokuqala enyangeni kwafika izwi likaSimakade ngesandla sikaHagayi umprofeti kuZerubhabheli indodana kaShealithiyeli umbusi wakwaJuda nakuJoshua indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu lathi.
Notice God doesn't send them an architect or an engineer.
Kaphela lokho ukuthi uNkulunkulu akabasendela umakhi noma unjiniya.
Doesn't send them a quantity surveyor or a builder.
uNkulunkulu akabasendeli inhloli nje yabona abantu abahlulayo bangabe kuzokwakhiwa noma umuntu okwazi ukwakha kahle. uNkulunkulu akabasendeli lowo muntu.
That's who we would send to restart things.
Into le indlela leyo thina esingenza ngayo kuba sithumela abantu abaqeqeshelwe lezo zinto lezo ukuba bayobheka kwenzakalani umsebenzi ungaqhubeki.
But God sends a prophet.
uNkulunkulu akasendi umuntu onjalo. uNkulunkulu uthumela umprophet.
A man named Haggai.
Igama lakhe ke lo umprophet uHaggai.
Who we told no less than 12 times in this chapter has come to speak God's word.
Sitshelwa kwaningi ke amahlandla angaphezulu kwashumi nambili ukuthi lo mlisa lo lomprophet lo uthunyelwe ukuba zokukhuluma izwi likaNkulunkulu.
You see, it's the word of God that will do the work of God in the people of God.
Yizwi likaNkulunkulu elizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu empilweni zabantu.
And that's basically what the book of Haggai is.
Yiloko ke okungakho izwi noma incwadi kaHaggai emaqondana nakho uNkulunkulu owenza umsebenzi wakhe ngezwi lakhe.
Four sermons preached on three specific dates.
Intshumayelo ke ezintathu ezishunyayelwe amahlandla amathathu.
Over a period of 4 months.
Enyangeni eziyi-4.
And it turns apathy into action.
Iguqula ke leyo nto lento eyisihloko sanamhlanje sinokuthula isihloko sanamhlanje.
Can I carry on?
Yeah, okay.
So in this series we are effectively going to re-preach Haggai's 4 sermons over the next 4 weeks.
Kule namhlanje ke noma kule lezintshumayelo lezi sizawube sishumayela noma siphinda ukushumayela lezintshumayelo zika Haggai inyanga eziyisithupha.
And our prayer is that once again the word of God might do the work of God in the people of God.
Umkhuleko wethu ke ilowo ukuthi izwi kaNkulunkulu lingenza umsebenzi kaNkulunkulu empilweni zethu.
In Pinetown 2025.
Namhlanje endaweni yase Pinetown onyakeni ka 2025.
So here's my first of 2 points.
Nalike iphuzu lami lokuqala kwamabili.
Number 1, a challenging sermon.
Ephuzu lami lokuqala ukuthi intumayelo ephonsa inselelo.
Haggai preaches a challenging sermon.
UHaggai umprofethi ushumayela intshumayelo ephonsa inselelo.
See, if you look at verse 1, we can work out that the first date in which Haggai preaches his first sermon is the 29th of August 520 BC.
Singakwazi ke ukufinyelela ekuqondeni ukuthi lentshumayelo yokuqala umprofethi uHaggai ayishumayelayo uyishumayele ngaluphi usuku uthi umfundisi uyishumayele ngomhla ka 29 ku August ku 520 BC ngaphambi kokufika ka Christ.
That means exactly 16 years has gone by since the Israelites had given up rebuilding the temple.
Yisho ukuthini ke leyo nto la isho ukuthi sekuphele iminyaka engu 16 abantwana bakwa Israel sebephela amandla kule kulomsebenzi ababunikezwe uNkulunkulu ukuba bakhe iThempeli.
And yet even after all that time people were still saying in verse 2, look what they're saying in verse 2.
Nakuba ke kusekhombe sonke leso sikhathelela ukuba abantu babethini bese ngathi uthi usho kanje usimakade wamabandla uthi laba bantu bathi asikafiki isikhathi sokuba kwakhiwe kabusha indlu kaSimakade.
16 years gone by, it's still not time.
Iminyaka u 16 iphelile laba bantu basathi nje haya sakafiki isikhathi sokwakhiwa kwendlu kaNkulunkulu.
And one must imagine they thought that they had very good reasons.
Umuntu angakwazi ukucabanga ukuthi mhlambe babecabanga ukuthi zikhona izothe izathu ezizwakalayo zokuthi kungani bengakayakha indlu kaNkulunkulu.
You know, the economy is not good at the moment.
Utaim sambe umnotho uyantengantenga nje ingakho singakwazi ukuvusa ithempeli.
Yeah, it was the month of the harvest, and so everyone is very, very busy.
Well, the
bigger political landscape was just so uncertain at the moment. One can always find perfectly reasonable reasons why it's just not the right time for God.
Umuntu ke unokwazi ukuthola isizathu sokuthi kungani kungasona isikhathi sikaNkulunkulu manje. Uma esifuna leso sizathu umuntu engasichola sokuthi kungani kungasona isikhathi sikaNkulunkulu manje.
Israel has managed to do this for 16 years.
Abakwazanga ukuyenza lento iminyaka ewu-16.
Which should tell us that there never will be a convenient time to obey God.
No, ma bahlulekile ukuyenza lento kulakha ithempeli likaNkulunkulu iminyaka ewu-16. Leyo nto isitshela ukuthini ke na? Isitshela ukuthi kusho ukuthi asoze saba khona isikhathi okuyisikhathi esilungile ngoba bekuneyizathu iminyaka ewu-16.
They just won't.
Angeke base bakwenze lokho uNkulunkulu athi abakwenze.
The only time we have is right now.
Isikhathi esinaso simanje.
The only time we're guaranteed is this moment.
That's why
the Bible says, today, if you hear God's voice, don't disobey.
Njengalokho iBhayibheli lithi, namhlanje, uma ngabe ulizwa izwi likaNkulunkulu, ungamunqabi uNkulunkulu, noma ungamlaleli uNkulunkulu.
Today, not tomorrow.
Namhlanje, bangcwele, hayi kusasa.
See, God who sees the heart knows that Israel's reasons are not really what is keeping them from rebuilding. That those are just a smokescreen. The real problem, says Haggai, are their misplaced priorities.
Inkinga enkulu ngokusho kuka Haggai ile yokuhlenekezelwa kwezinto ezibalulekile.
That's our first point, misplaced priorities.
Ukubekwa ngasemuva kwezinto ezisemqoka. Phuzu lethu lokuqala.
Look at verse 3 and 4.
Bheka ukuthi uthini evesini ka 3 kuya ku 4 uthi kwase kufika izwi lesimakade ngesandla sika Haggai umprofethi lathi ngabe sekuyisikhathi senu yini lesi sokuba nihlale ezindlini zenu ezihlotshisiwe ekubeni lendlu iyincithakalo na.
Haggai really challenges them here.
Uhaggai ke uyabacindezela ngalokhu lana.
He's saying basically, let's quit playing games.
Uthi uhaggala ake nize la siyibhekisise kahle lento.
The problem is not that there are outside factors like time and resources that are preventing you from building.
Inkinga kusizona lezi zathu ezikhiphayo zokuthi kungasona isikhathi kungani ngesona isikhathi saNkulunkulu manje ukuthi hayi anginazi izinto ezanele anginayo imali eyanele akuyona le inkinga.
Because if that was truly the case, your houses would look as tattered as the temple ruins.
Akuyona inkinga leyo, inkinga yilento yokuthi nisebenzise izinto ekufanele ngabe niyayisebenzisa ukwakha indlu kaNkulunkulu, ukwakha ezenu izindlu, ngoba ukube bekungenjalo ezenu izindlu ngabe azishayi nje bashayina nje.
No, he says, no, you live in paneled houses.
Uthi niphile endlini ezingcono kakhulu, ezinhle kakhulu.
Basic point there is their houses were not just standing. They had all the finishes. So Haggai is showing them that their reasons are actually excuses that are covering up where their real priorities lie.
UHaggai umprofethi uyabakhombisa ukuthi eqinisweni lezi zathu abayilethayo zokuthi kungani bangalakhi ithempeli zizathu zokufihla isizathu esikhulu sokuthi bona bathanda kakhulu eyabo impilo more than lo uNkulunkulu athi abakwenze.
He makes the same point again halfway through verse 9.
wenza lelo phuzu ke futhi phakathi kuka verse 9 uthi beni lindele okuningi kodwa niyakubona ke nithole kancane lapho nikuyisa ekhaya.
Imagine that someone time traveled to 520 BC from another time.
Cabanga ke ukuba umuntu angakwazi ukusuka agijime aye kuleso sikhathi sokwesinye isikhathi aye kuleso sikhathi umfundisi asishoyo.
And Zerubbabel, the governor, Joshua, the high priest, they came out to meet this person.
And they
said to him, let us give you a tour of this city.
And he
took him to the smartest suburb. Showed him the best houses. And it just so happened that the East Coast Radio House and Garden Show was on at the same time.
And so they
took him there. Clearly no one's appreciating that joke. The place was packed with people.
Indawobe igcwele inabantu.
Pouring through all of the latest trends.
Usho ukuthi ke kugcwele lezi zinto ezidumile ejwayelekile abantu abazaziyo.
How to enhance the security of their house.
Ukuthi ke uvikelela kanjani endlini yakho endlini zenu.
The comfort of their house.
Nendlela zokunethezeka endlini zabo zikhona zonke lezi zinto.
And the style of their house.
Nendlela yokuphila.
Everywhere this man went, he saw people working on their roofs.
Yo, lendoda ke la iswe khona ihanjiswa laba bantu laba bayihambisa bebeyiqhobe ikhombisa lendawo. Le ndawo le ihamba ibona indawo ezinhle zodwa.
And in their gardens and by their pools.
Ebona ke ingadi zabo lapha nezinhle ezinembali ebona nase kanjalo nasendaweni zabo lapha zokubhukuda ko swimming pool amandle ehlaza kahle.
And then towards the end of the day, Zerubbabel and Joshua, they called this man a donkey ride so he can go back on his way.
And the
man spotted something that he hadn't seen that whole day. A semi-built pile of rubble.
Abone nje into ebekwangazuthi iyayisaqala ukwakhiwa kodwa nje embana nje uyabona.
And he asked him, what is that?
Ababuza ukuthi sine sisakhiwo esibi kangaka uyabona uma uqhathanisa nalezi zakhiwo ezinhle obukade uyibuka kuyini lokho.
Oh, they said somewhat sheepishly, that's the home of our God, Yahweh.
Bese ke mhlawumbe omunye ke emhlebelaka noma akhulumele phansi athi hayi yona ke leyo indlu kaNkulunkulu wethu ka Yahweh uNkulunkulu wethu.
It's where he wants us to he wants to come and live in our midst.
Le ndawo le yila uNkulunkulu efuna ukuthi size sizohlangana naye khona kuyona.
What do you think that man would go away thinking?
Cabanga ukuba lo mlisa obevakashele leso sikhathi ebona leyo nto uyakuhamba ecabanga.
Whoever this Yahweh God is, clearly these people don't think very highly of him.
Noma ngabe kuthiwa ungubani uNkulunkulu ungakanani ungubani uqobo lwakhe okucace kahle lo ukuthi laba bantu laba abanandaba nalo uNkulunkulu.
You see, at the end of the day, our priorities are a statement about what we place the highest value on.
Ekuphileni kosuku bazalwane noma ukubaluleka kakhulu esimele ukuqonda lokho ukuthi izinto esizibalulekisayo yingoba izona zinto ezibaluleka kakhulu kuthina lezo.
And there's only two options. It's either God or something else.
Kuphakathi kwezinto ezimbili, kuphakathi kokuthi ubalulekise uNkulunkulu noma ubalulekise enye into ethize empilweni yakho. Ubeke phambili enye into empilweni yakho.
So when Haggai commands them in verse 8 to build the temple, what he's really saying is, make God who you love and value most.
Ngamama zuhakaru mangabe esho ethabakhe indlu kaNkuluNkulu ebanikeza lwamlayelo lwamlayezo uthi kubona bamelwe ukuba babeke uNkuluNkulu phambili bangazibeki bona phambili.
Let's read verse 8.
Asibheke uverse 8 uthi khuphukelana entabeni nilethe izingodo nakhe indlu ukuze nami ngithokoze ngayo ngihlonishwe kusho uSimakade.
God is glorified whenever his people show by the way that they use their time and their resources and their gifts that he is who they love and value the most.
UNkulunkulu ke bazalwane uyadunyiswa noma uNkulunkulu uthola udumo uma ngaba bazalwane abangcwele bekhombisa ukumthanda uNkulunkulu bembeka phambili ngesikhathi sabo ngempilo yabo nalakho konke abanalo.
That is what pleases God.
Yona into leyo bangcwele uNkulunkulu emthokozisayo.
He misplaced priorities are because of misplaced love.
Siyakubonake lokuthi ukuhlanekezelwa kwezinto ezibalulekile zibekwe ngasemuva kungenxa yokuba nothando nalo lukaNkulunkulu hlanekezelwe lubekwe ngemuva.
Now as we look to apply this to ourselves, the question is, what will it look like today to obey God's command to build his house?
Ngiyacabanga ukuthi uma sibuyisa lento sibuyisela kuthina sizibuza umbuzo sicabanga ukuthi lento isho ukuthini ukuthini kubukeka kanjani ukuthi namhlanje kuba sakhe indlu kaNkuluNkulu na.
God says to them, build my house. What will it look like today for us to obey that command to build his house?
Uthi uNkulunkulu ukubona mabakhe ithempeli kuyobuya kanjani kuthina namhlanje ukuba sakhe ithempeli kaNkulunkulu na noma simlalele uNkulunkulu na.
There are some Christians who will use passages like this to say that God wants us to help the Jews fortify Jerusalem.
Ukhona ke abanye abazalwane abathatha amavesi afana nalawa bawasebenzise ukuchaza noma ukukholelwa kule sisifundiso sokuthi abazalwane bamelwe kwabayohlanganyela namaJuda ukuba kuhanje kuyovuswa iThempeli lapha eJerusalem.
That we are to pray for God to make it possible for them to rebuild their temple which lies in ruins this very day.
Noma ukuthi kusho ukuthi njengabazalwane simele ukuba sihlanganyele namaJuda siwakhulekise ukuthi athole amandla nayabona namazosiza ukuthi bakwazi ukuthi bavuse indlu kaNkuluNkulu ewile kuze kube namhlanje eJerusalem.
There is nothing wrong with that application if Jesus did not arrive 500 years later.
Ayikho into eyiphutha kuleyo ncazelo uma ngabe uJesu engazange azafike emva kwalento le esifunda ngayo namhlanje.
Jesus never came 500 years later. That's a great application.
Uma ngabe uJesu engazange azafike emva kweminyaka e-500 kusho ukuthi into enhle kakhulu leyo melo kwenzeka kuba sami nathi siyolekelela lapha kuvuswa indlu kaNkuluNkulu.
But of course he did and he stood right by that temple and he said to the Pharisees.
Kodwa ngento enkingileyo ukuthi wafika uJesu. Uma ngabe fika wama phambi kwalelo tempeli naphambi kwabafundi bakhe washo kanje.
John chapter 2 verse 19. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up.
Uthi ke dilizani leli tempeli emva kwentuku ezintathu ngizolivusa.
Pharisees say that's impossible. You can't rebuild the temple in 3 days. It took 46 years to build it.
Bathi abafarisa ukwazi ukuthi ungathi uzokwazi ukuvusa ithempeli okwasithatha iminyaka yo 46 ukuba silivuse wena uthi uzolivusa nje ngemva kwethu kweintathu.
So John adds next to that.
UJohane ke uyanezela ngaphezulu kwalokho.
The temple Jesus was speaking about was his own body.
Ukuthi eqinisweni ithempeli uJesu ayekhuluma ngalo kwakungumzimba wakhe uqo.
See, with the arrival of Jesus, the location of God's presence on earth moves from a building to a person.
Iyazwakala ntobazalwane. Usho ukuthi ngokufika kukaJesu efika emhlabeni, la indawo la uNkulunkulu ehlala khona phakathi nabantu iyasuka endlini lebonakala ngamehlo iye kumuntu kuKristu Jesu.
It is through his death and his resurrection that Jesus becomes the meeting place between God and humans.
Kungokufa kwakhe uJesu Kristu esiphambanweni okukuthi abantu sebeyakwazi ukuhlangana noNkulunkulu kuye uKristu Jesu.
That's why at the very moment that he said on the cross, "It is finished," we're told that the curtain in the temple was torn in two. The access between God and people was now open.
Yingakho-ke sithole lokhu kuJesu mangabe esesiphambanweni esefa ngenxa yezono zabantu kuthiwa isiqenqo sethempeli sadabuka kabili phakathi okwakusitshela-ke lokho kusho ukuthi ayisekho into evimbezela abantu ukuba bayisondelele phambi kaNkulunkulu. Abantu sebeyakwazi ukuza phambi kaNkulunkulu bane-access.
Jesus is the fulfillment of everything that the temple symbolized.
UJesu ke uyena ogcwalisa zonke izinto ezazisethempelini zitholakala kuJesu. UJesu yizo.
It existed to point us to him.
Lalikhona ithempeli ukuba lisikhombe kuJesu.
And the apostle Paul goes even further than that.
Umphostoli Pawuli ke yena uya nangaphambili aqhubeke kulokho.
In 1 Corinthians chapter 3 verse 16 he says to all those who have come to him in faith.
Uthi ke esathubeni sika 3 encwadi nabaseKorinte bokuqala uthi kubona bonke laba abeze kuJesu ngokukholwa.
1 Corinthians chapter 3 verse 16 he says, "Do you not know that you are God's temple?"
Uthi kubona alazi yini ukuthi nina niyithempeli likaNkulunkulu na nina.
That God's spirit dwells in you.
Nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kunina na.
So right now, as I look at all of you trusting in the Lord Jesus Christ, I am looking at God's temple on earth.
Okusho ukuthi ke lokho njengalokho ngibheke nina nje manje bangcwele. Ngibona ithempeli likaNkulunkulu elihlala umoya ongcwele kaNkulunkulu emhlabeni.
Individually and as a church, we are where the presence of God dwells on earth.
Umuntu ngayedwana kanjalo nabantu behlangene beyibandla sila uNkulunkulu esihlala khona siyithempeli likaNkulunkulu.
So when we hear Haggai's command to build the temple, that for us is a call to prioritize our spiritual growth in Christ.
Uma ngabe ngesilalela uHaggai ekhuluma ngokuthi kwakhiwe ithempeli noma enxusa uIsrayeli ukuthi mawakhe ithempeli, kuthina leyo nto isibizele kuthenini simele ukubeka uNkulunkulu phambili noma impilo yethu yakwamoya phambili.
It's a call to prioritize meeting together regularly like this.
Usibizele kuthenini sisinake kakhulu, siphakamise kakhulu, siqhakambise kakhulu ukuhlangana kwethu kanje bangcwele, singakuyeki ukuhlangana kanje.
So that we can build one another up in our faith and our love for the Lord Jesus.
Ukuze sizokwazi ukukhulisana ekukholeni kwethu, sikhulisane nasekumthandeni uJesu Kristu.
It's a call to seek first the kingdom of God and his righteousness.
Usibizela ekuthenini sifune umbuso kaNkulunkulu kuqala nokulunga kwakhe.
So, if Haggai had to time travel to the present day and spend time with you and me here in Panta, what question would he ask us?
Cabanga le nto uthi uma ngabe ukuthi umprofeti uHaggai ubengasuka ngalesi yasikhathi agijima azazophila kulesi sikhathi lesi lesisethu sanamhlanje, yibi imibuzo abengayibuza ayibuza umuntu ophila esikhathini sanamhlanje noma umzalwane ophila namhlanje?
Where would he say our priorities lay?
Ubengathi uma eyibuka impilo yethu abuke lokhu ukuthi thina kahle kahle yini esiyiqhakambise kakhulu, yini esiyibeke phambili.
I think you would ask, is it a time for your smartphone when your Bible remains on the shelf?
Ngiyacabanga ukuthi ubengabuza lokhu ukuthi ngabe manje kuyisikhathi sefoni yakho yini, abanye bafunde amaBhayibheli bafunde kumanje. Ngabe isikhathi sefoni yakho yini manje? No eyenza ukuthi ulibeke kude le iBhayibheli kwibookshelf noma le ufocus efonini yakho.
Studies show that the average time a person checks their phone is once every 10 minutes.
Irisachike iveza lokho noma ke laba abaqwaningile bayibheka lento iveza lokuthi kuthiwa abantu sonke eqinisweni kuthiwa umuntu emzuzwini e-10 usuke seyichekile ifoni yakhe just emzuzwini nje u-10 kuphela.
Haggai would think whatever these small rectangular glowing things are.
Wakayiki uprofethi bengacabanga ukuba lento lena nje ebukeka nje incane kangaka idelelekile.
That these people stare at from the time they wake up in the morning to the time they go to bed at night.
Lento lena abantu abayibukeka nje besuke kusukela ekseni umuntu evuka nje empedeni ukuze kuyoba sebusuku aza yolala.
That must be really important.
Kusuthi mhlambe lento ibalulekile lento lena.
That must be what they really value.
Kuhenze kuba yona into lena abayibeke phambili laba bantu.
Whatever it is that they're doing on them.
Noma kube yini abayenzayo kulento abayiphethe abayibukayo lapha kodwa nje ibalulekile lento.
J.R. Packer once said, if I were the devil, one of my first aims would be to stop folk from digging into the Bible.
Lo mbhali ke noma umhumushi weBhayibheli waseMishini J.R. Packer wayewabeka lokhu ukuthi ukube yena waye uSathane into yokuqala ayezoyenza kwakuvimba abazalwane wabangalisindi iBhayibheli.
Knowing that it is the word of God, I should do all I could to surround it with the spiritual equivalent of pits and thorn traps and hedges to frighten people off.
Uthi ke lokho wayezokwenziswa ukuthi wayezobeqonda ukuthi iBhayibheli izwi kaNkuluNkulu ngakho ke wayezozama izinto ke mhlawumbe ezameva noma ezingabavimba abazalwane ukuthi bangafingeleli ekufundeni iBhayibheli.
Today the smartphone seems to be doing a fantastic job at that.
Namhlanje ke amafoni ethu lawa abukeka enza umsebenzi omuhle kwenzeni lokho ekusivimbeni ekuthini sichithe isikhathi nezwi likaNkuluNkulu.
I include myself in this when I say.
Uthi umfundisi uyayifaka naye kuleyo nto mangabe esho kanjalo.
We all have to reckon with the fact that we have formed some deeply unhealthy habits with our screens.
Sonke ke simele ukuvuma siphenduke ngaloku uqonde ukuthi eqinisweni siye sakha ubudlelwano obungasizi namafundi wethu noma mhlambe enezinye izinto ezingama screens.
And that they keep us from our Bibles far more than we'd care to admit.
Lezo zinto ke simele ukuvuma futhi ukuthi zisigcina sikude kakhulu kuneBhayibheli. Ngoba kuyinto lesingeke size sifune ukuyivuma.
And friends, don't misunderstand me. To prioritize your Bible is not to engage in a legalistic ritual.
Ningadidenisike lento engiyishoyo bazalwane ulongikushoya ngisho ukuthi kusho ukuthi mhlambe ubuya eBhayibhelini kusho ukuthi mhlambe ukuziyeka ngokugcwele ezinye izinto focus kulona lodo.
It is to allow God to help you grow spiritually since it is one of the main things he's given us to do that.
Kodwa ke ikuvumela uNkulunkulu ukuba akukhulise othandweni lakho lezinto zakamoya akukhulise kumthandeni uJesu.
Well, the next sub-point in Haggai's sermon is even more challenging for them to hear. Pointless striving. Haggai continues by asking them to consider their ways. You can see that in verse 5. He says it again in verse 7, consider your ways.
Uhagayike uyaqhubeka nokubanxenxa ukuthi ake nibheke kahle indlela yena, ake nibukisise kahle indlela enihamba ngayo.
In other words, look back on the last 16 years.
Uthi ke ngamanye amazwi ake niphenduke nibheke leminyaka engu-16 eseniphilile, nibheke ukuba ngabe benihamba kanjani.
And ask yourself, where has all of your striving really got you?
Bese nizibuza lo mbuzo ukuthi ke lo mkhlupheko ongaka benikhlupheka nikhluphekela kunibekephi na?
Has it really been worth it? pushing God to the margins and putting yourself at the center.
Ingabe lento beniyenza kuba nikhipha uNkulunkulu kude angabi ingxenye yamaplani enu imsizile yini?
Did turning inward in hard times, focusing on yourself, did that actually improve your quality of life?
Ingabe lokuguqukela empilweni yakho ubheke wena uzi improve wena uzikhulise wena kuye kwakusiza yini?
Haggai says, I know your experience. It's not been that. Look at verse 6.
What are you giving? See, because it's a prophet. Uthi ngiyazi ukuthi nihambeka njalo, banga njalo. Uthi nitshale okuningi kodwa nafuna okuncane. Niyadla kepha nisuthi. Niyaphuza kodwa naneliswa. Niyembatha kepha nifudumale. Othola umholo uwufake esikhwameni sibhobokile.
See, despite all of their business and all of their sacrifice to build their own little kingdoms.
Bukake lokuthi kuzona zonke izinto abazenzile abalahlekelwe izona nakuyona yonke into abafake onke amandla abo kuyona.
They were like a car tire stuck in the mud.
Babefana ke nethayi lemoto elibhajwe odakeni.
Spinning and spinning and spinning but not getting anywhere.
Liloke nje liphanda ke liphanda liphanda kodwa lingaphumi.
Why? Says Haggai.
Kungani kunjalo bezama kangaka befaka amandla mangaka kungani impilo yabo ingaguquki na?
In verse 9 he answers why, because of, and you read from there.
Evesini ka 9 uyayinikeza impendulo uthi belilindele okuningi kodwa niyabonake nithole okuncane. Lapho nikuyisa ekhaya. Lapho nikuyisa ekhaya, ngabe uphephetha. Ngobani na? Kubuza usimakade wamabandla. Ngoba indlu yami iyincithakalo. Kodwa nina niyagijima. Kube yilowo nalowo endlini yakhe.
Was that to verse 11?
No. Sorry, I started from the beginning.
Okay.
Of verse 9.
Okay, did you get to verse 11?
No.
Okay, do you want me to read all the way to 11? Yeah.
Okay, verse 10. Ngakho-ke kungenxa yenu isibhakabhaka sigodle amazolo nomhlabathi ugodle isivuno sawo. Ngase ngibiza isimiso sibe phezu, isomiso sibe phezu kwezwe, phezu kwezintaba, phezu kokusanhlamvu, phezu kwewayini elisha, phezu kwamafutha amasha, phezu kokuvezwa ngumhlabathi, phezu kwabantu, phezu kwemfuyo, naphezu kwawo wonke umshikashika wezandla.
So I'm going to try this as best I can. In the English, in verse 9, it says, because of my house that lies in ruins, that word ruins, and then in verse, I think it's verse 10 or 11, where it says, I called for a drought on the land, that word drought. In the Hebrew, those two words, ruins and drought, they're actually the same word.
Uthi ke umfundisi lapha evesini lika 9, sithola lawa mazwi athi ngoba indlu yami iyincithakalo, lela gama lencithakalo negama elisetshenziswe lapha ya verse 11 la ekhuluma khona ngesomiso uthi ke lawo magama lawo ayafana.
The Haggai is explaining to them the reason why their striving has been pointless.
UHaggai ke uchaza lokhu ke kubona ukuthi kungani ukusebenza kwabo kanzima kuloko kuyizeleze.
Because God's temple remains in ruin, he is bringing ruin to their land and crops.
Ngoba ke lento ke yokuthi basebenze kanzima kodwa bangawuthola umvuzo wokusebenza kwabo kanzima kungenxa yokuthi indlu kaNkulunkulu iyincithakala. Lokho ukuthi indlu kaNkulunkulu iyincithakalo kuletha incithakalo nakubona nasekusebenzeni kwabo.
He's saying he, God, is the reason that their economy is failing.
Uthi ke uNkulunkulu uyisizathu sokuthi kungani bengenamali.
and their harvests are getting smaller and smaller.
Kungani ukuvuna kwabo kuloke kwehla njalo bavune kancane kancane kancane.
That these are the consequences of their misplaced priorities.
Lokhu kuyizizathu noma imphumela ukuthi kungani bephambanise izinto ezibalulekile noma babalulekise izinto ebekade singabalulekile.
But they hadn't figured that out.
Kodwa ke bebengakayiqondi leyo.
And yet that shouldn't have been such a surprise to them.
Lokho kwakungafanele kube yinto eyayingabathusi.
Because God was just doing what he said he would do. In Deuteronomy 28.
Ngoba uNkulunkulu wayenza kanye incamashi lento ayethe uzoyenza encwadini kaDeuteronomy sahlukweni sika 28.
If Israel broke the covenant, they disobeyed him and they didn't put him first.
Uma ngabe uIsrayeli uwephulile isivumelwano, wangamlalela uNkulunkulu, waphile kungalalelini.
He said that's exactly what I'm going to do.
Yona leyo nto uNkulunkulu akathembisa ukuba uzoyenza.
And so listen to Deuteronomy 28, verses 38 to 40, and hear how similar it is to Haggai's words.
Encwadini kaDeuteronomy sahlukweni sika 28, evesini lika 38 to 40. Uthi, uyophuma nembewu eningi, uye ensimini, uvune okuyingcosana. Ngokuba kuyodliwa isikhonyane uyotshala izivini usebenze kodwa awuyikuphuza iwayini noma ubuthe isivuno sami ngokuba siyodliwa ngumswenya uyakuba neminqumo ezifundeni zakho zonke kodwa awuyikuzigcoba ngamafutha ngokuba izithelo zeminqumo yakho ziyakuvuthuluka uyakuzala amadodana namadodakazi kodwa awayikuba ngawakho ngokuba ayakuthunjwa yonke imithi yakho nezithelo zomhlabathi wakho kuyodliwa isikhonyane umfokazi ohlala phakathi kwenu uyondlondlobala kunawe wena uye ngokuya wehla uyakuboleka wena ungakwazi ukumboleka yena uyakuba yinhloko wena ube ngumsila zonke lezi ziqalekiso ziyokwehlela kuwe zikulandele zikukhungathe uze ubhujiswe ngokuba awulalelanga izwi likaSimakade uNkulunkulu wakho awuyigcinanga imiyalo yakhe nezimiso zakhe akuyala ngakho ziyokwehlela phezu kwakho naso zalweni lwakho zibe isibonakaliso nesimangaliso kuze kube phakade ngokuba awumkhonzanga uSimakade uNkulunkulu wakho ngokujabula nangokwenama kwenhliziyo ngenxa yobuningi bezinto uyozikhonza izitha zakho uSimakade ayozithumela kuwe ngokulamba ngokoma ngobunqunu nangokweswela izinto zonke uyobeka ijoka lensimbi entanyeni yakho aze akubhubhise.
Is that to verse 40?
Verse 48.
I was wondering. Father, you were preaching your own thing. Okay, well, you still got a good sense of what this is about, okay?
Amen.
Basically, if you think you can carry your life on without me, I will make those strivings pointless.
Uthi ke uma ngabe unquma ukuphila impilo yakho ngaphandle kwami, ngiyokwenza lokho kusebenza kwakho kanzima kube yize.
Now, how does Israel's experience here apply to Christians today?
Umbuzo ke uthi loko abakubonile abantwana bakwa-Israel abaku-experienceile kubathinta kanjani abazalwane namhlanje na?
Can I tell say what it doesn't mean?
Ngingakusho loko okungashiwo yilokho.
It doesn't mean that if we push God to the margins, he will take away our material possessions.
Akusho lokho ukuthi uma ngabe sisusa uNkulunkulu simbeya ngemuva noma sibisa kude kusho ukuthi uzosusa izinto zethu eziphatheka.
It doesn't mean that we will get a pay cut in our job.
Akusho ukuthi shuthi ke sesizothola imali encane emsebenzini noma singanyuselwe imali noma sihafulelwe imali.
That's how God related to Israel under the old covenant. It's not how he relates to us today.
Indlela uNkulunkulu leyo aziveze ngayo kubantwana bakwaIsrael ngalesi yasikhathi. Akuyona indlela uNkulunkulu aziveza ngayo namhlanje.
It would mean we could look around and see, oh, all those poor Christians, they're the ones who are putting God second.
Kusho ukuthi ke sizobona ukuthi oh, uma sicabanga njalo sothi yho kusho ukuthi labo bazalwane labayana abahluphekayo ingenxa yokuthi babeke uNkulunkulu ngemuva.
And you look around and say, oh, all those rich Christians, they must be the ones putting God first.
Bese sithi laba abacebe kakhulu noma abanemali sithi kusho ukuthi ngoba bona babeka uNkulunkulu kuqala.
We know that's simply not true.
Siyazi ukuthi lokho akusilona iqiniso.
But it does mean, it does mean,
kodwa ke nakho okukushoyo lokho,
that whether rich or poor,
ukuthi noma ngabe ucebile noma ngabe uhlwempu,
if we put our material well-being before our spiritual well-being, we will set ourselves up for constant disappointment.
Ukuthi uma ngabe sibeka phambili ingcebo yethu nezinto esifuna lokufunwa yithi sikubeke phambili bese sithatha impilo yethu yakomoya siyibeke ngemuva sizohamba hambe siphela amandla sikhathale siphoxeke.
Whether rich or poor, if we prioritize our own comfort over God's glory, we will never quite feel that our lives are consequential enough.
Uma ngabe sibeka phambili imfuno zethu, sizibeka thina phambili, singabeki uNkulunkulu phambili. Akukhathaleleki noma sicebile, akukhathaleleki noma ngabe asicebile. Siyohlala njalo sicabanga ukuthi khona into eshodayo empilweni yethu.
We will never quite feel that we are reaching our purpose or the meaning in life.
Asoze safinyelela khona sicabanga ukuthi siyafinyelela enhlosweni yempilo.
Whether rich or poor,
noma ngabe sicebile noma ngabe sihlwempu,
if we seek first our own kingdom,
uma ngabe sifuna qala imibuso yethu,
sooner or later we will see it crumble.
Kungekudala abazalwane leyo mbuso yethu sizoyibona yehla iphelelwa isikhathi.
Fade and rust as all earthly things do.
Iphelelwe isikhathi iphele leyo mbuso yethu leyo njengoba yonke imbuso yasemhlabeni iyaphela.
Alcoholics Anonymous course has a saying which goes like this.
Ukhona ke isisho esisho kanje.
You can never get enough of something that's not quite enough.
Bathi ke uthi ke lo mlisa lona uthi awu uthi awusoze waneliswa into enganelisi noma enganele. Awusoze waneliswa into enganele.
You can never get enough of food and wine and pleasure, these things that are just not quite enough.
Awusoze waneliswa yilezi zinto ezinjengokudla nalezi zinto oyithandayo oyigijimela kakhulu ngoba azanele azanelisi.
Because you were made for God.
Ngoba wena wadalelwe uNkulunkulu.
And only in him can you be satisfied.
Ukwaneliseka kwakho kuNkulunkulu kuphela.
Anything else is not quite enough, no matter how much of it you may have.
Yonke into ekhona emhlabeni ayanelisi. Akukhathaleleki noma ngabe kuthiwa kungakanani akwanelisi.
Don't get to the end of your life before you realize that these words are the truth.
Ungafinyeleli ekugcineni kwempilo yakho ungakaqondi ukuthi lamazwi ayiqiniso.
It's pointless striving.
Ukugijimela izinto eziyize, ukulandela izinto eziyizwe, usebenze kanzima ujuluke. Ujulukele izinto engeke zikwanelise, izinto eziyize lezi.
Do not settle for a God in second place Christianity.
Ungalinge ube umzalwane obeke uNkulunkulu endaweni yesibili, hlale njalo kube khona into esekuqaleni. uNkulunkulu angabu number 1, abe athatha indawo yesibili.
Because that's a more miserable life than the pagans.
Leyo mpilo leyo inzima kakhulu idlula impilo yabantu abangakhona. Pilo yonga be unkulunkulu ngitrive sethi. Pilo kube unkulunkulu egcineni. Impilo enzima kakhulu le.
That's Hagar's first sermon.
Intshumayelo ke yokuqala le kwa Hagar.
I'm sure we can see now how it is a challenging one.
Ngiyacabanga manje sesiyakwazi ukubona ukuthi kwenzeka kanjani kube intshumayelo ephonsa inselelo.
But it leads to a stirring response.
Kodwa ke into ke enhle noma enkulu leyo ukuthi le ntshumayelo le iletha le mpendulo eshukumisayo.
And that's our second main point, a stirring response.
Iphuzu lethu lesibili lelo lisemqoko.
A lot quicker this time.
Esheshayo ke esosheshe sidlule kuyona kuloko.
Let's read verse 12 to 15.
Uthi ke asifunde from verse 12 to verse 20.
Hayibo.
UZerubhabhele indodana kaSheyalithiyeli noJoshua indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu nayo yonke insali yabantu balilalela izwi likaSimakade uNkulunkulu wabo namazwi kaHagari umprofeti njengoba uSimakade uNkulunkulu wabo ayemthumile. Abantu besaba phambi kukaSimakade. UHagari isithunywa sikaSimakade wayesethula umyayezo kaSimakade kubantu wathi, mina nginani kusho uSimakade. USimakade wavuselela umoya kaZerubhabhele indodana kaShalithiyeli umbusi wakwaJuda nomoya kaJoshua indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu nomoya wensali yonke yabantu beza basebenza endlini kaSimakade wamabandla uNkulunkulu wabo.
One commentator says here, there are not many examples of the words of a prophet that have been heeded so swiftly and spectacularly.
Uthi ke omunye ke umhumushi weBhayibheli uye wakubeka ngalokhu ke ukuthi awekho amazwi noma isiprofetho eBhayibhelini esike salalelwa ngokusheshsha okungaka kwakhona impendulo eshukumisayo ngesikhathi esheshayo kangaka njenganalawo esiwafundayo.
Very seldom has Israel responded to its prophets like this.
Ukuthi ke kwaba ukuphazima kweso nokuphuthuma uIsrael uma ngabe ulalela amazwi uphendule kuNkulunkulu.
This is every preacher's dream.
Yona ke lento efiswa yona wonke umshumayeli uma ngabe eme phambili.
So you know how you can please me after this.
Uyazi ukuthi yini engangijabulisa emva kwalento umayele.
Three words capture their response.
Izinto ezi-three ezibonakala empendulweni yabo.
They obeyed God's voice.
Balalela izwi kaNkulunkulu.
They feared the Lord.
Basaba uNkulunkulu.
And they worked on the house.
Basebenza endlini kaNkulunkulu.
They went from apathy to action.
Basuka ekunganakini baya esenzweni.
From being completely defeated to burning with passion.
Basuka ekuhlulekeni yabona ekuhlulweni baya lasebenentshisekelo yokwakha indlu kaNkuluNkulu.
How does one explain such an amazing turnaround?
Ubuza ukuthi umuntu uyichaza kanjani lento yenzeka kanjani abantu abekade bekuweka bekhathele bengenandaba kaleyandlela ukuthi bakhe ithempeli kaNkuluNkulu bese manje sebenentshisekelo engaka yokuba balakhe na?
I think our first instinct would be to say that they looked within themselves and they saw their potential.
Mhlambe ke into oqala mhlambe singase silinge ukucabanga ukuthi hayi mhlambe laba babheka ngaphakathi enhlizweni yababona ukuthi hayi cha besingenzi kahle ake siqaleni manje senze kahle bayifuna ngaphakathi kwabo incazelo.
They dug down deep and they pulled themselves up by their moral bootstraps.
Ukuthi bafunisise enhlizweni yabo nasempilweni yakho bayikhuphula bashintsha indlela bekade benza ngayo.
So we go away from this sermon thinking, man, I just need to try harder.
Make sinocabanga ngonjalo ke kusho ukuthi sizosuka kule ntshumayelo sinokuthi hayi kusho ukuthi nami kufanele ngihambe ngiyokwenza kangcono ngiyozama kabusha.
To try harder just to put God first.
Uthi nje ngiqinisekise ngisebenzisa amandla ukuthi ngiyafuna ukubeka uNkulunkulu phambili.
And so we beat down on our will. Tell ourselves we just need to get the strength to do it. Just go and do it.
But
verse 14 says, actually no. This is not Nike. The Lord stirred up their spirit. Don't miss that. The Lord stirred up their spirit. That is their will.
UNkulunkulu nguyena owavuselela umnembeza wavuselela inhliziyo yabo uNkulunkulu owakwenza lokho.
The word of God moved the will of the people of God to do the work of God.
Izwi kaNkulunkulu lavuselela intando yabantu wabenza umsebenzi kaNkulunkulu.
See, Haggai's sermon didn't just tell them what to do, it actually empowered them to do it.
Siyakubonela ke lokuthi intshumelo kaHagar akusikhona ukuthi yabatshela kuphela ukuthi yini abamele ukuyenza kodwa yabanikeza namandla kuba bakwazi ukwenza lento abamele ukuyenza.
Reminds me of those words in Isaiah 55. We won't read them, but basically says, my word won't return to me empty. It's going to achieve the purpose I've sent it.
Ngikhumbuza ke lawo mazwi esingeke sawafunda alapha encwadini kaIsaiah athi izwi kaNkulunkulu aliphindele emuva lingawufezanga umsebenzi ebelikhishela ukuba liwenze.
So we shouldn't believe anything less for ourselves this morning as we have sat under God's word.
Namhlanje na ke nathi ekuseni bazalwane asimele ukufuna ukuzama ngokwethu njengalokhu sihleli la silalela uNkulunkulu.
May he stir us to respond like this. One final thing as we wrap up. Maybe you are still holding back. That there is this nervous voice inside your head. He says, if I put God first, who is going to look after me?
Ukuthi uma ngabe mina nginakekela okaNkulunkulu, ubani ozonakekela okwami na?
If I make that my first priority, if I commit to him like that, who is to say he's not going to leave me out in the cold?
Ukuthi uma ngabe nginakekela uNkulunkulu ngalendlela, ngimkhonza ngaleya ndlela, ngimbeke phambili ngaleya ndlela, ubani ozongivikela mina uma ngabe ngehlelwa ukuthize noma ubani ozonginakekela mina.
But notice when Israel turned from their house to God's house, they get their answer.
Kodwa ngiqaphela ukuthi uma ngabe uIsrayeli eqala ukwakha ithempeli kaNkulunkulu ebuyela kuNkulunkulu bayayithola impendulo.
They put him first. In verse 13 it says, I am with you.
Bathi bembeka ke uNkulunkulu bembeka phambili bayithola ke incazelo noma impendulo ethi mina nginani.
What a reassurance.
Isiqiniseko ke leso bazalwane.
When you put God first, you get God.
Uthi uma ngabe ubeka uNkulunkulu phambili, nawe uthola uNkulunkulu ukuba be nawe.
He comes to you and he says, I'll never leave you.
Uza kuwe noNkulunkulu ngoba nawe umbeke phambili eze kuNkulunkulu athi angisoze ngakulahle.
I'll be your God.
Ngiyakuba nguNkulunkulu wakho. Iyazwakala lento bazalwane.
As Jesus puts it in Matthew 6:33.
Njengalokhu uJesu kebeka kulama kuleli verse umfundisi aselishilo.
Seek first the kingdom of God and his righteousness.
Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe.
And all these things will be added unto you.
Konke lokhu kuyonezelwa kini.
That is everything necessary to meet your earthly needs.
Lokhu ukuthi ke yonke into oyidingayo emhlabeni ukuze uthole izinto oyidingayo.
He will never fail to provide.
UNkulunkulu akasoze ahluleke ukunikeza yona.
So you can focus on his kingdom.
Ukuze ufocuse kuyena wena.
Not make you rich, not give you all of your wants, but every need he will supply.
Amen,
Bazalwane.
Amen.